nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume? Nijua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. Nani anaongeaga na God ni mtume? Ambiwe na jaribu tena na sdai ni fail. Ata yana John mekaza sana source delay. Na kama niko na makosa mingi John same. Msho ya pekendo anaweza come through to all my needs. Na manze nomba ni kutanishe na watu real. Mziki nilipe na ni overload na madeals. Pia mina dai kukua leader kwa easy streets. Na skateme nitoa mbali iyo najua. Mine sabu baraka ata ya kuo najua. Na vile squeezy joko mic mina washtua. Aka mara ingine tu moja ya kukua shua. Ni nani anajua God ni mtume? Nijua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume? Nijua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. Line gani? Sunpe nambake ni mkoll. Ama ni funny? Misikia wakibonga gagizgiz na majirani. Mamori ya woni chocha shekina choma ubani. Hey, hello? God, nambo ni get. Heri atenge kwa raisi kukupata kama net. Junko na ngori nyingi zenye nadai kurepent. Kuna ile time nilikutoka na na regret. Please, Lord of his mercy. Nimesafa sana sayi atani pena fasi. Life iwe nyororo juu sayi mwendo ni wakasi. Na ntabadilisha manze mtachakuwa mnasi. Ni nani anajua God ni mtume? Nijua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume? Nijua nisheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. Ni nani anajua God ni mtume? Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Nani anajua God ni mtume?